naitwa So ndani ya KC Records.
KC Records.
Mizi Salimi J Drama.
J Drama on the beat.
Naitwa Mapendeze aka my sponsor. Ondo wajanja zaman aka Vibopa. Hawaishi wii, so mapenzi so pesa. Wana majabu yao na waita mamposa. Wanafatu licho nacho, wangali sura wala tako. Maisa wa zamani hawana baya. Mwisho siku maisha ni yako, kama unaishoga mchunge wako. Maisa wa zamani hawana baya. Washi milele masponsa. Wajenge sanamu masponsa. Washi milele masponsa. Wajenge sanamu masponsa. Kimogo tukasha tosheka, emambo shwari. Waze wa vyama
ATM machine
hawana habari. Kaulimbi weo, wataje nambari. Wanafatu licho nacho, wangali sura wala tako. Maisa wa zamani hawana baya. Mwisho siku maisha ni yako, kama unaishoga mchunge wako. Maisa wa zamani hawana baya. Washi milele masponsa. Wajenge sanamu masponsa. Washi milele masponsa. Wajenge sanamu masponsa.